mbahaye ikaze mu kiganiro gasaru kaburaga umwihariko muri sanga fijwi ry'Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Veniste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi n'ikiganiro cy'ibyishimo kuri bamwe muri mwe muri bubone agasaro kaburaga kakaba kagarutse mu muryango. N'ikiganiro ntuye ababyeyi bose babyaye kubera ko urukundo rwanyu rutagereranywa. Ngituye kandi abana babyawe, murumva mu kiganiro umwana wakuze atagira ibyishimo kugeza naho yibajije niba azagira uyita mama, yanamubona bikamugora kubyumva, ariko urukundo rukamuganza, amarira akamusaba mu maso, amarira y'ineza n'urukundo. Nayumwe wundi muri mwe warumaze imyaka 28 ataza amakuru ya musaza we.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Muribuka umubyeyi waje hano mu kiganiro atubwira ko yatandukanye n'umwana w'uruhinja dore hashize imyaka 28. Marie Claire Nyirahabimana yatubwiye ko uwo mwana yitwa Denise Urujeni, yarahetswe na nyirakuru bageze hafi yo kuri base bahunga. Umugiraneza amutwaza uwo mukecuru. Kuva icyo gihe ntarongera guhura na nyina Denise Urujeni n'imfura iwabo. Nyina Marie Claire Nyirahabimana atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Mu kiganiro yatubwiye aho akeka ko umwana we yabaherereye.
Twakundaga kumwita Chinete. Twari dutuye ikabuga, tukaba twarahunze turi kumwe na nyirakuru ariwe umuhetse. Tunyura mu nzove, ndumva baramumwakiye hafi yo kuri base. Haje imodoka irimo umukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri. Namwanya irimo muri iyo modoka abwira nyirakuru uwo mwana ko icyo yamufasha ari uku yamubaza uwo mwana. Iyo twaje gukurikirana dusanga uwo mukobwa wa Musenyeri aba mu nkambi ya Enera. Hanyuma muri iyo nkambi ya Enera rero ngo hayigeze kubamo imvururu, bateramo gerenade. Uwo mukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri yitaba Imana n'umupadiri ngo bari kumwe yitaba Imana. Uwo mwana Urujeni Denise ikara zamufashe ku rutugu akaba ngo afiteho inkovu. Hanyuma rero iyo nkambi imaze gusenyuka rero ngo ishobora kuba yajyanywe n'umuryango witwa kwa Bugira Imfura, bahoze bafite primari hano mu Rwanda. Umuryango wo kwa Bugira Imfura akaba ariwe bari kumwe n'uwo mwana.
Bari mu Rwanda cyangwa se bari mu kindi gihugu?
Umudamu wa Bugira Imfura atuye hano i Kigali hariya mu Gakinjiro hafi na Banki Populaire. Abakobwa b'uwo mukecuru ngo nibo bafite uwo mwana.
Agasaro kaburaga.
Mu gushakisha aho Denise Urujeni yaba aherereye, birumvikana ko twagiye gushakira mu muryango wa nyakwigendera Bugira Imfura kugira ngo twumve koko niba uwo mwana uvugwa ko yaba ari mu Bufaransa, niba bamuza hari koko. Navuganye na Epiphania Mukamanzi, umwe mu bakobwa ba Bugira Imfura atuye mu Bwongereza.
Muraho neza, mwiriwe kandi Banyarwanda bose aho muri Venice. Urakoze kumpa umwanya wo kuganira nawe. Nitwa Epiphania Mukamanzi, nkaba ndi uwo mu muryango wa Bugira Imfura. Twumvise ikiganiro wagiranye n'uyu mubyeyi Marie Claire Nyirahabimana. Birababaje umubyeyi kugira ngo ate umwana we, byo biteye agahinda kandi turumva agahinda afite. Ariko ikibazo twagize ni uko amakuru asa nkaho atanga nta hantu ahuriye n'ukuri. Kubera ko we yatangaza avuga yuko umwana we Urujeni Denise yatwawe n'abo kwa Bugira Imfura, kandi twebwe rwose abo kwa Bugira Imfura nta n'umwe wigeze aba mu nkambi. Usibye no kuvuga ngo iyo nkambi yari yo, ntabwo twigeze tuba mu nkambi, ku buryo nta hantu dushobora kuba twarahuriye n'uwo mwana. Nibyo koko hari murumuna wanjye wa mu Faransa, ariko afite abana be kandi nta wahisha umwana murabizi abantu babashutse abandi bantu bari babazi mu Rwanda babanye nabo ku buryo izo nkuru rwose avuga nta hantu zihuriye n'ukuri
ariko mvugana na Marie Claire Nyirahabimana yambwiye ko yigeze kumanuka ajya hari Kigali hafi y'agakinji bahura n'umubyeyi wanyu amubaza niba ayo makuru yaza mubwira ko azamubariza ku buryo yajyanye ikintu gisa naho yaba koko umwana yarahari kuba yaravuganye n'umubyeyi wanyu ayo makuru mwara yashakishije mu urayatohoza musanga kuko yarahageze baravuganye
nibyo koko umubyeyi baravuganye umubyeyi yaraduhamagara atubwira tumva rero iby'inkwambi byo ntabyo yamubwiye ko ngo hari umwana mu bantu bo kwabugira imfura baba mu Bufaransa bamufite noneho aratuterefonye arabitumenyesha twebwe icyo twamubwiye ko ibyo bintu nta bitari byo kandi ko nawe abizi hanyuma aratubwira ati yewe ati noneho ati ntawamenya ati kuko ibyo bintu bigeze ahangaha ati bishobora kuba ari iby'abantu b'abatekamutwe kuko twumvaga nta hantu bihuriye ariko noneho ntabwo yongeye gusubirayo yagiyeyo rimwe gusa ibyavuga ngo yagiyeyo kabiri ntabwo ari byo yagiyeyo rimwe gusa umukecuru aramubwira ati nzabaza aramuterefona rwose aratubwira ati hari umuntu urimo kuvuga ngo hari yatakaye umwana we yaratakaye kandi nitwe tumufite urumva turamubwira umukecuru se uwo mwana yaba ari hahari abandi bantu bose batuzi niba bazi ko hari umwana uba mu muryango wawe ugira imfura utari uwacu nuko hanyuma turabyihorera ubwo rero kuva inkuru zimaze amaze kuyitanga hano kuri radiyo kandi ni radiyo yumva n'abantu bose baratuzi rwose uwo mwana avuga natwe twifuza ko yamubona banahura ubwo rero rwose tumwifurije amahirwe kugira ngo abone uwo mwana kandi tumwifurije kuba akomeye Imana rwose imufashe hanyuma uwo mwana aboneke ubwo wende yashakishiriza ahandi bwaho urakoze kandi kuduha akanya nuko twifurije rwose ineza abo babyeyi kandi n'uyu nguyu rwose waduhamagaye nawe tumwifurije ineza mu kubamere
urakoze cyane Epifania Mukamanzi kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo ukomeze Marie Claire Nyirahabimana ushakisha imfura ye Denise Urujeni niba nawe wumva ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga muri aka kanya ukaba utuye i Kabuga ukaba uzi umuntu ushobora kuba yarahatuye yitwa Bugira Imfura niba uwo Bugira Imfura ashobora kuba yaragiye mu nkambi ya Intera mu cyahoze cyitwa Zaire ashobora kuba ari we ufite Urujeni Denise mwese mushyira hamwe dushake ako Gasaro Kaburaga Denise Urujeni mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yuzugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku cyumweru gishize mwumvise inkuru y'umusirikare imyaka 20 niyo yari afite ni 94 yari umujandarume mu gisirikare cya kera Forces Armées Rwandaise yitwa Vice Ntihabakubaho mushiki we Clarisse Ayishakiye yatubwiye uko batandukanye yatuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya
twaburanye 94
byagenze gute kugira ngo muburane
bo we yari umusirikare yari umujandarume mu gisirikare cya kera urumva ntabwo yabaga mu rugo nyine intambara iraba rero turahunga nyuma nyine abantu bakajya bava muri Congo bambwira ko ari hari aza no kujya twandikira amabaruwa ariko kuko nari umwana mu muryango wanderaga nibo basomaga izo baruwa nyuma rero nza kumva ngo ari muri Zambia uwampaye amakuru nyine yambwira ko ariho yari yamusize ariko yaje no gupfa umuntu ari wampaye amakuru
twashakiye muri Zambia nk'uko ahishakiye abitubwiraga dushakira muri Malawi muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Congo turaheba ariko amakuru ya mbere twayahawe n'umuntu uri mu Rwanda nawe aduhuza n'undi kugeza tugeze kuri Vincent Habakubaho amakuru yanjye ni meza.
Okay.
Ni kwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika, nkuri ikiganiro Agasaro ka Buraga. Nari nguhamagaye kubera ko umushiki wawe yarampamagaye aje mu kiganiro nkora kitwa Agasaro ka Buraga. Arambwira ati rwose maze imyaka 28 ntavugana na musaza wanjye. Barakubuze ati rwose ushoboye kumushakira ukamumbonera ukamusuhuriza ndetse byanashoboka ukamuha tukavugana byaba ari byiza. Iyo niyo nimero yanjye. Uyu mugabo Vesa aba kubaho agiye ku rutonde rw'abantu twabonye mu gihe gito hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga, kandi bari bamaze imyaka myinshi baraburanye n'ababo. Hari hashize imyaka 28 ataza amakuru y'iwabo, nabo nta makuru ye bazi. Nahamagaye Clarisse ahishakiye mubwira ko musaza we namubonye, nimwumve uko yabyakiriye.
Mana nukuri mana bici wanya dengan mara cari ho mana nukuri mana yang menjadi sini mana iman yang aku mudi sya mana yang menjadi nukuri mana yang menjadi guru mudi sya guru mudi sya mana dengan hari itu nukuri mana yang aku mula yang ini mama tak suka mana isi nukuri mana happy cuba hit mana
Nibyiza ubwo wishimye. Ibi nibyo bigaragaza ko radio Ijwi rya Amerika ifite impamvu koko yo kubaho.
Kuri mana yo mwijuru zibashyigikira, nagiye numva ikiganiro cyanyu kenshi no ku cyumweru nari nabumvise itangazo ryanjye rico hari ku mana yo mwijuru ngumvishyigikira Ijwi rya Amerika. Rwose ntibaza gushima kimwe cyatuma rihagarara kuko riradufasha cyane.
Nibishoboka uraza kuvugana na musaza wawe cyo wifuje imyaka hafi 28 ishize urakibonye.
Murakoze pe, murakoze rwose. Bane bakujwe ya Amerika, Imana ibahe umugisha. Niyo wo mu Rwanda wankuje namwe, Imana imuhe umugisha. Mwese Imana ibahe umugisha, ndetse sinzi ukuntu narizo gusa Imana ibahe umugisha.
Urakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
Umwana abaho gute bupfubye kandi afite umubyeyi? Igice igisigaye cy'iki kiganiro ngiye kugiharira umwana umaze imyaka 6 atandukanye na nyina n'umwana w'umuhungu witwa Tony Nsanzabaganwa. Yavuye aho yari atuye mu ntara ya Bubanza mu Burundi, muri komine ya Gihanga, ku ibarabara rya 12. Dore hashize imyaka hafi 6 yabanaga na nyirasenge uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana yitwa Sandra Kamikazi, yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi, atuye i Kigali mu karere ka Kanyinya, akagari ka Nzove. Nimwongere mwumve gato uko yavuga uko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda, twarabanaga Kimisagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye i Burundi, kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nza gutaha musize, nza kongera gusubirayo ndamufata, turazanana, tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa 3. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana, umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'u Bubanza, muri komine ya Gihanga, ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru n'imirasenge, uvukana na se. uko papa we yitabye Imana
hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda
nge ngaruka mu Rwanda
agasaro kaburaga
mwabaye benshi mwadufashije kugira ngo tugere kuri Space Joyeuse ntabwo atuye muri Amerika nk'uko Sandra Kamikazi yari abiza ahubwo atuye mu gihugu cya Suede yambwiye ko afite Tony Sanzo baganwa kandi ko ameze neza
oya nibyo rwose tonarahari ni umugabo umumama natwe twakeneye kumenya amakuru yiwe
yego
ariko ukuntu yabuze umwana sindabyumva kubera ko mu rugo arahazi aho yamusize yaramuza amusiga mu rugo kandi yarahatuye yarahazi ni wowe wenyine ahubwo wari gushobora kumenya two ntitwari tuzi aho tumushaka yari yaza mu rugo rero aba yaramenye amakuru ntiyari kurinda guhangayika niwe yihangayikishije kubera ko hatuye aho yatuye yarahazi aho yamusize yarahazi ababyeyi barahari abari kuba bamuhaye amakuru yiwe
yego
nayo twe twaragerageje turamusuma ko dushakisha tumenye ahantu yaba atuye kugira ngo kame mu mwana muramutse
yego
turabura naravugana n'umwana nkamubwira ati tuzaje mu Rwanda turabe kutabona mama wawe n'umugabo akuze
wowe ntabwo wifuza kuba wavugana nawe kubera ko nabahuza mukanaganira ukamubaza amakuru n'abakakubaza amakuru ukabanza ukamubwira amakuru y'umwana
oya amakuru rero benshi turayakeneye nge mbaranza no mu Rwanda ahubwo mu Rwanda ni mu rugo urumva sinareka ariko yakenera twanamora ko ndamora naje n'umwana none namubwiye ngo aze tugendeyo ndumva nko muri juye ashobora kuza umva rero twanahura twavugana yaba nafite na WhatsApp tukavugana nawe cyane usenga ni inshuti
maze kumva ibyo Sandra Kamikazi yambwiraga n'ibyo Space Joyeuse yambwiraga numvise ko kugira ngo tunisanze baganwa tubonye tumufashe gukomeza gukurira ahantu hatekanye nahuze Sandra Kamikazi na muramukazi Kigali yego ngaho ni musuhuzanya yarashize iminsi myinshi mutabonana Joyeuse nawe uri muri Suede suhuza Sandra
Raududu
Sinisi mwishi kani. Kuru.
Umezute.
Ndashimi maani. Mwepese.
Nasa tura.
Mwaka mungu wa nisi.
Mungu wa wala.
Raba shaki shishe na raba buzi.
Kwa nye kudusha kani murugu hazi duzu.
Kanji wa rambie kwa magi.
Mwaka mutama na wama ragi inye. Aunga na wamusi zedo wa warasa hali.
Kwepele.
Ninge wagiye ntabwo ari bo bagiye.
None se amakuru namenye bambwiye yuko mutakira kandi nta nzira yari ihari yo kunyuramo
uwo yari yaguhaye amakuru ariko
wese yari afite neza buriya
kumviriza umwana ari hehe byagenze gute yari ibaye myinshi nawe nyine
umva joye
umenga umwana baramugurwaye kandi zikunyuraga umwana suba atamutwaye ari uwamusize
ariko se banzu nyumve kwanza ubu nashyizeho n'umuntu ushakishirizare ari nawe baramushakishije ngo baramubuze abagombaga kumpa amakuru bambwiye ko nta makuru bafite ngo baramushakishije baramubuze nanjye rero ndangije nshaka izindi nzira zanjye urumva njye ntabwo nagombaga gucika intege kuko njye nari mfite agahinda k'umwana wanjye wumve nawe uri umubyeyi sibyo umwana ni uwa twese sibyo
umviriza dudu umwana waramuzanye
mufite uruhare nanjye mufite uruhare
dudu uretse nawe avuge
waramuzanye uramujugunya mu rugo ubwo ntiwagarutse kureba ngo ubaze amakuru ye kugenda kuvuga nk'aho basaba gutwaye umwana wumva ari gusebya abantu umwana twaramuje turamurera
mwumvikane dudu reka abanza kusobanurire hanyuma aho kugira ngo umuvugiremo narangiza kuvuga nawe umureka avuge kubera yuko ibyo arimo avuga ni ibintu ukwiye kumva madamu Joyeuse
nyenyine kumubaza ni icyatumye agenda gushakisha umwana mu majwi ya Amerika kandi umwana yamushyize mu rugo ntibimutse ni hahandi bari aho yamusize nawo ntabwo yagiye ngo agere yamubure dore kuva mu 2000 ndakangaha mugeraho none yagiye kumushakisha gikomeza ejo bundi yari yabuze n'uwo yarankwara amakuru ye rwanda tuzeza n'iwabo barimutse bose baragiye kuvuga nk'aho umenga bamutwaye umwana kandi ari wuwo mufata yo kwamurera ngo ni responsibility yacu.
Sandra
Carmen
urabivugaho ijya kujya kubwiye
yewe nge ntago nanze ko yandirete yarakoze Imana izamuhumugisha ariko nge rero kuba ndakarengo nuko nagiye ku ijwi rya Amerika ese umaze kumva amakuru yuko umwana wawe ntawe uhari ngo bagiye batakihaba ari nkawe wakora iki ukabaza amakuru yewe buri muntu wese akakubwira ngo amakuru ye ntayazi n'imyaka 12
kugira ngo byumvikane neza Sandra uyu muvugana Madame Joyeuse niba ni nyirasenge watumi ni kuvuga ko abindimwe na se watumi mwana wawe ni kuvuga ko n'amaraso ye umwana afite n'amaraso ye uravugana n'umuntu wareze umwana akamurera mukunze kubera ko ari uwe musaza wamaze kwitaba Imana. Ikibazo nakubajije nange ubushize nakora kubajije nti iyi myaka yose ishize kuva umwana yagenda byagenze gute kugira ngo ntubaze amakuru ye umwana ababyeyi bose ba se watoni bari mu se bakiwa mu Burundi byagenze gute kugira ngo ntimushobore kuvugana
ngamumbariza ubwo nabo narize umwana wenyine na nyina ngaramureze nawe naramureza mutwite none aramubyara aramusigira aragaruka aramunyiwe aramutwara none aza munganira afite imyaka 11 atangiza amushyira no mu ishuri aramutera nta nubwo yambariye none wumva kumutora ngo umurere nkamujyana iyo nzoye usigize isaza gukora niki yawe ko ntabwo yari amenye ngo ntuyaha nze uzashakira ha uya ntabwo yangishije inama rwose wabaye nta ntiyavuga ngo twara mutwaye umwana oya umwana yaramureze ko natekereza kumurera nk'uko nawe ubwiwe nari murezi niyo ashakaga ngo nari murezi kandi arabizi ko abana b'ubarenze ari benshi.
Sandra urimo uravugana n'uwareze Toni mu kanya wavuga gutinda gushimye kuba ndereye ubu kuba uvuganye n'umuntu wagutwariye ikibondo wibarutse akaba gikujije urumva umeze ute duhera aho ngaho hanyuma tu karame
banzo nyumve sibyo ndashima Imana pe yarakoze ariko ari kuvuga ngo njye namujugunye uyu mwana arandeshye cyane kose ubwo ndumva nguye mu kantu urumva barangeze ndi umwana mutoya natwaye inda ye ifite imyaka 14 urumva
yego
ndumva nta byinshi twakwirirwa tuvuga kuko hari ibindi urumva nareke kumbeshya ngo njyewe umwana namutwaye ufite imyaka 12 uri kumva umwana arambwiraga arashaka kujya kwiga iwabo yari ari mu mwaka wa gatatu umwana koko ndamujyana icyo kumbwira ngo naramwije wewe wakwiba umwana wawe uke nge nabonaga ari muri famiye ye nta kibazo urumva nge umwana namutwaye nk'umutwaye iwabo ndumva naramujyanye afite imyaka 12 naramuvanye afite imyaka 3 urumva nareke kumbeshyira rero ahubwo ndumva nguye mu kantu kugira nambabaje
imana
izamuha umugisha kuba yarandereye areke ariko areke kontera urugango njye nataye umwana niba yarandeze muri icyo gihe nari umwana nanjye ntabwo nari nsobanukiye ubuzima bwo hanze nahuye n'imisasane urumva
yego ni byiza kubivuga kandi birumvikana ko nawe wari muto urarerwa Madame Joyeuse ibyo Sandra avuga ni byiza kumushima ibyo Sandra avuga birumvikana umwana kugira ngo arebe undi ntabwo byoroshye wabafashe bombi urabarera urabakuza nako nabyita magingwa ya wakoze n'akarusho kugira ngo Toni umukuze naramubonye nabonye ari umusore ushimishije mwiza kuba uyu munsi ubayeho nta makuru ya nyina waruherutse ukaba uvuga uti Tony arakuze avugane na nyina ariko kuba ushoboye kongera kuvugana na muramukazi wawe byo urumva umeze ute
Yezuzu nabwo mufate n'umuramukazi wanje mufata nk'umwana murumuna wanje
yego
kubera ko ntabwo ari musaza wanje wamunyereze ngo avuge ngo ni uyu yaraje musaza wanje yarapfuye ariko ndakitegereza ngo n'akana gato ndabaje rwose nta umwana uko biri kose akaba yemeye kuza mu rugo twamwakira nk'ababyeyi nibyo yahaguruka akagenda namubwiye nti guma aha dudu uraja ariko yumva ari ngombwa ko agenda I don't know what I'm going to do. Akamira ngo narangwa hari uwundi mwana none nta uvuga ko ufite uwundi muvukana washa mushakije turi nari narawe wari kwanga kije mama wawe tugeze mu Rwanda tumushakije urumva rero ko nakwiye wayikoze da umuntu arakura azi ko nyina w'umwana ni umwe ko byabera ko nsa bako kwese akora amakosa hari amakosa y'ubwana hari n'amakosa yandi ya responsibility ubwo si iye igihe kizamuye ko ndikarisha ko ntabwo nabanye nawe ngo umenye uko byagenze
urakoze cyane ariko mbere yuko ugenda nagira ngo nongere ngushimira ababyeyi nkawe yo mbabonye hano mu kiganiro gasaro kaburaga ndabashimira cyane kubera ko ukurera umwana ukamukuza kandi namenye yuko ufite n'abandi bana urera ukarerera isi urerera n'u Burundi ndetse n'u Rwanda abantu nk'amwe b'abanyampuhwe b'Imana bakaza no mu kiganiro mbonera umwanya wo kugira ngo mbahe umwanya mukwiye nk'ababyeyi mbashimire mfatanye n'abandi babyeyi babumve ijwi rya Amerika tubashimire tubafate mu mugongo tubabwire ko mwakoze akazi k'indashyikirwa ariko mbere y'uko nagenda n'ubwo bwose yagushimiye ko wamurereye nagira ngo nongere nk'ijambo Sandra fata kano kanya wongere uganire rwa Yezu utiyita muramukazi wawe ahubwo wiyita umubyeyi wamumenye ukiri umwana ukiri muto yawambwiraga ko yakureze kandi ubimushimira wongeye kumubona nyuma y'imyaka irenga 15 mubwira icyo ufite ku mutima
soye ndagushimira Imana iguha umugisha warakoze kundera no kuri wambere umubyeyi mwiza nashobora kuba naragukoreye ikosa washatse no kuwushyira mu ishuri dore ndakwangira kuko n'ubwana bwari bundimo nanzi yuko umuntu abaye umugore atongera kwiga ndamushimira Imana iguha umugisha warakoze nukuri Imana igutegure inzira ikujyana iyerekwa Imana iguha umugisha ariko mbabarire rwose kuko mutwara nta n'ubwo wari uhari ntiwari ubizi ni papa wamumpaye na musaza wawe ari sibyo ntago wari ubizi pe njye nta n'ikosa ngushyiraho kuko wambereye umubyeyi mwiza pe ntago uri umuntu mubi uri umuntu mwiza Imana rero izaguha imbere ibyo wakoze kandi guhundagaza imigisha myinshi uri intumwa ya Yesu Imana iguharurira inzira ikujyana iyereka nta kindi wifurije
Madamu Joyeuse ayo magambo n'amagambo akomeye cyane umwana akubwiye akeneye yuko nawe umusubiza kugira ngo umuhumurize nk'umubyeyi
njyewe umutima nari mfite bwa bundi n'ubwo ngifite icyo nari nifuje kumukorera n'ubu nakimukorera kubera ko umuntu agirwa n'ubundi kandi rwose umfasha bwanje aho fite uruba ni musaza wanje rero azanyegera mari ruko bimeze nuko nica keneye none nzo kimukoreje uje ndije yere none nzanye korana n'umuhungu
Sandra amagambo nkayo ngayo yinezi yakiriye ute ubyakiriye ute mu gihe turimo dusoza
cyewe ndishimye cyane rwose ni ukuri Imana imuha umugisha ajya ngumara umutima ngo umeza njye nta kindi namwifuriza
nagira ngo mbashimire rero mwembi ko muri babiri ya Joyeuse na Sandra Kamikazi mbashimire mwese kuba mwafashe kandi ukanya kugira ngo muze mu kiganiro agasaro kaburaga cyane cyane wowe Sandra Kamikazi kubona waratwitabaje nawe Joyeuse ukuntu wanyakiriye nzi kugira akazi kenshi ariko ugira urugwiro ndabashimiye cyane mwese mugira amahoro y'Imana
Imana
ko ngubita nawe
Venice urakoze cyane Sawa murotima
ngahukomera
Agasaro kaburaga kabonetse
ndahamya ko icyo mwese mutegereje ari ukumenya uko tunisanze baganwa ya byakiriye icyo nakoze cya mbere ni ukumuhuza na nyina Sandra Kamikazi kugira ngo baganire igice cy'iki kiganiro nicyo cyatumye ikiganiro cyose ngitura ababyeyi bose babyaye Tony umwana wawe umaze imyaka utabona nawe ari hano kuri telefone Tony vugana na mama wawe Sandra ngo umwana wawe
ndano era ariko ariko rameze neza
yo yandi Tony hove amakuru Tony yeso imana ishimwe Tony kubanongeye kukubona Tuwe imyaka ni myinshi cyane Tony urakomeye cyamange ndashimiye Imana pe
Madame Sandra na Tony mukanya ngiye kubaha telefone kugira ngo muvugane nta muntu ubumva nta muntu uri hano ku ijwi rya Amerika ubumva muvugane nk'ababyeyi n'umwana nagira ngo gusa mbahuze wumvise ko uwo muvugana ari umuhungu wawe Tony wamwumvise uramumenya Tony nawe mama wawe uramwumva ukumva ari mama wawe ijwi waryibutse ntabwo
biragoye gutahura
hashize imyaka myinshi none mbere y'uko mbareka nagira ngo mbanze nkubaze wowe Tony mbwira muri kino gihe muri kano kanya wumvise umeze ute bakubwiye ko mama wawe agushaka
gusa mu bisanzwe numvise amakuru menshi y'ibyabaye numvise nshitse imbaraga numva mbabaye kubona nakuze ntari kumwe n'umubyeyi yambyara akura mu wundi muryango utari mama waje rero ndashimura nyine ndi njyenyine ntazi ko mama abaho atapfa nabaye ndi njyenyine
yego
so njyewe ibintu birangora kuvuga ati kumwita mama cyangwa no biragoye kuko nakuze ntagira mama
Sandra umwana wawe uramwumva ko yakuze atakubona ntabwo yagize amahirwe yo kukwita mama ntiyakubonye hafi ariko nawe wakomeje gushaka uvuga uti umwana wanjye ari hehe icyo kintu nawe waracyumva gukumva nk'umubyeyi ukumva Tony adahari ukumva hari ikintu ubuze Sandra uranyumva Tony mu gihe ntegereje yuko agaruka mu kanya wambwiraga yuko wakuze udafite mama wawe ko bikugoye kugira ngo umwite mama ubuse uzabyitwaramo gute ufite abamama babiri abo bamama babiri uzababangikanya gute
ego n'ubusanzwe nk'uko uyu ari tantire wanje rero mpa niwe yambaye hafi kuko numvise amakuru numva ati ngo mama yarajya aranterera ba nyokuru ama acyaragenda numva cyangwa uko nyine ntamubona imbere yanjye ubushiko yantaye mfite imyaka itanu inyuko so rero cyangwa uko nyine numvise amakuru ati ngo navutse mu kuvuga kwanjye ngo navutse kwanjye aheruka gupfa numva ngo uko nyine
numvise amakuru menshi ati ngo yaranyibye ibintu byinshi cyane birangura gutahura birangura gutahura
we birumvikana bagiye bakuha amakuru menshi atandukanye kandi nawe gukuru utabona mama wawe ngo namubaze tujyagenze gute birumvikana ko ni ikibazo gikomeye wari ufite na n'ubu ugifite birumvikana ariko se kuba uwo mubyeyi wakubyaye yasobanuriye ko nawe yakubyaye akiri muto birumvikana ko yari atarakura ni nayo mpamvu Tatine Joyeuse yamufashije kugira ngo bakurere nawe yaramureze yavuze yuko yamureze ari umwana ariko se ubu noneho witeguye kuba wavuga uti mama ubwo wanshatse urambonye reka nanjye ntere intambwe ngerageze kukumenya uzaba utangiye kumumenya iyo ntambwe urayiteguye kuyikora
muri uyu mwanya sinzi ukuntu uvuga ati meze nk'umuntu asanzwe nyine ndi umuntu nyine wawe ndavuga ati singira papa singira mama so njyewe nuko nakuze ko no kumuhamagara mama birangura ntibishoboka biragoye gutahura ego nyumva ko mu gutangura natanga numva abashiki banjye ngo barabatuye numva ndaryohewe munyuma ko ati ko kumva ngo haje uwundi ngo ati tuvukana numva ati ngo ntari wo mu muryango nyine bakikiranye iki ariko kumva uko abashiki banjye nabumvise uko nabakiriye ariko uwo wundi siko namwakiriye n'umutima numva simbe ngo hariho ikintu gihindutsemo kivuga ati jiwe uyu muntu ntituvukana nari mu maraso yanjye ariko gupfa nyumvise tubabonye bashiki banjye hari ikintu numvise mu buzima numvise ndugurutse nasigaye nivuga ati mana mbayeho ku bwawe ibiba bibaye warabibonye kuko njyewe urabona ubuzima nakuzemo warabonye vurema nakuze kw'imana vurema no gushika n'ubu ndashima imana
yego
ariko umva numvise ayandi makuru ngo mama yaravuganye ngo na kantine ati avuga ati ngo baranyibye nibyo ni ibintu byangiye mu mutima numva ndamerewe nabi yaranyiba baranyibye kandi ariwe nyiri kunta ariwe nyiri kunta
so ni ndakumva nagiranye ikiganiro kirambuye na tante wawe ndetse na mama wawe iryo jambo ryo kukwiba twariboneye igisubizo twarivanyeho kubera ko byagaragaye yuko yagusize akagenda ndetse asaba n'imbabazi tante wawe aramubwira ati mbabarira nari umwana ntabwo natekereje neza ndagushimira ko wandeze kandi ukanderera ndetse anamwizeza yuko nawe ibyo yashakaga kumufasha na mbere yashatse kumufasha kwiga kubera ko yakiri umwana ariko arabyanga uwo ni mama wawe wabyivugiye ati washatse kundihira amashuri ndabyanga sinari nzi ko nakwiga narangije kubyara ariko tante wawe yaramubwiye ati icyo nakwemereye na kera na n'ubu kiracyariho n'ubu nzakigukorera ineza yanjye irahari uzanshake uzambwire nzakomeza ngufashe nk'umwana nareze ni ikintu rero twarangirijeho cyiza bose bumvikanye yuko azongera akamushaka nk'umubwiye akamufasha icyo cyo kukwiba yagisaba imbabazi ntabwo kikiriho ndumva wakimubabariza
kuri icyo kibazo narinze kugira kujya kure kuri icyo uyu kuvuga ati ngo baranyibye kandi sibyakira ni vuba muri uyu mwaka nyine ngo arimo arandondera ajya kuvuga ati ngo jewe ngo baranyibye kandi azi ubwiwe ariwe yanyitariye kuvuga ati jewe baranyibye atazi ubuzima nakuzemo atazi amagorwa nagize n'ugushika n'ubu nibyo nitunze
yego komera
ariko birangura
komera Tony komera ndakumva ubaye umugabo kandi komeza ubu umugabo Tony komeza ubu umugabo uri umusore mwiza urakeye imbere urakeye no kumubiri ufite ubupfura buhagije n'ubumuntu bwuzuye agahinda kawe ndakumva wagatewe n'umubyeyi ndi hano kugira ngo mutakambire mu kiganiro na tante wawe yisabye imbabazi nanjye ndaje musabira amagambo yose nakubwira ntagahagije kugira ngo nkuvure intimbo maranye iminsi uretse kukuba hafi kugira ngo ngukomeze niyo mpamvu nashatse kuganira nawe kugira ngo nkubwire ngukomeze nkuremeshe wa mugani w'ikirundi kugira ngo nkubwire yuko utari wenyine kandi ko ibyo wanyuzemo nibyo bikomeye kandi n'ibiri imbere uzabitsinda
yego nkufushika nuko numbabaye nuko kisa ati gusa kuva urumva kuva nkuzi nari kumwe n'umubyeyi nkiri amezi icyenda nari kumwe nawe naciye nkura mbabaye nakuze mbabaye mbabaranye n'umubabaro kuko n'ubwo ndimo ndavuga n'ikintu umuntu ambeshera ndakundanduka akakurura amarira
uretse gato ngo agombe kuba yongeye guhamagara uretse gato wi Tony mama wawe aragarutse ndamubonye nagira ngo Sandra umwana wawe ibi ntakubwiye n'ibintu bikomeye ni umwana wavutse akiri muto hanyuma arakubura hashira imyaka myinshi atakubona aravuga ati nibagiwe ko mfite mama na n'ubu birangora kumwita mama ayo niyo magambo ya Tony uramwumvise ibyo avuze wowe nk'umubyeyi wamubyaye uyu munsi umaze igihe umushaka kuvuga uti ndashaka umwana wanjye ni irihe jambo ushaka kumubwira kugira ngo aze agaruke mu gitereko cy'ababyeyi
Tony ngusabye imbabazi
karame
mbabarire ndishimiye kuba warakunze imana yo mu gihugu cyo mu ijoro yo Imana yo mu gihugu cyo mu ijoro yarakurinze ishimwe y'imba Tony kuba numvise ko kiriho Imana ishimwe nanubu nashaka kugaruka kuba numvise ko uriho ubusa bwanshimishije umwana wanjye nta yandi magambo afite yo kukubwira ntabwo nagutaye nkwanze umbabarire
urakoze Tony urakoze
nubwo napfa
oya ntugapfa
ndashima Imana njye nkunda kuvuga Imana cyane
iki ni igihe gikomeye Tony ni igihe gikomeye kandi ndabashimiye mwembi wumvise ko umubyeyi agusabye imbabazi nk'umubyeyi ndagushimiye ko uzimuhaye akababaro kawe nakubwiye ko nkumva nawe agakumva ababyeyi bose akababaro kawe barakumva ariko n'umubyeyi wicishije bugufi abikoreshejwe n'urukundo agasaba umwanya imbabazi akazihabwa nabyo ni ibintu bidashyikirwa Tony nagira ngo ngushimire kuri umwana warezwe neza nawe Sandra nagira ngo ushimire ko wakuranye urukundo murugaragarije hano kuri rya Amerika nagira ngo mukanya rero ngiye kubaha nimero zanyu mwembi mushobore kuvugana muziganirire nk'umwana n'umubyeyi igihe muzashakira muzabikore buhoro buhoro kugira ngo imyaka mwamaze mutabonana nayo mugende muyigendesha buhoro kugira ngo mwigane menyane mukundane hanyuma mugirane urugwiro hari kindi wumva ushaka kuvuga reka mpere kuri wowe Sandra niwe mukuru
yego ijwi rya Amerika ndashimira abanyamakuru rya Amerika bari ku isi yose ibyo bahumvisha Imana iguha umugisha komeza utegure inzira ikujyana i Yerusalemu Imana kurindira amacya n'amuraza izarinda umuryango Imana izaguhundagaza imigisha yose
Tony nawe fatakanya nawe ugira icyo uvuga dusezere
ego hamwe ndababaye hano ndaryohewe ko baranasinye kumva umubyeyi ayibonye kumbyara kubona yasubiye kuboneka ariko ndabishimiyemo ndaryohewe ndababaye byose biri hamwe ariko gusa urukundo nuba narakuranye naramushyize ko kuko nagumye ndamwarura nk'umubyeyi nubwo yantaye ariko nagumye nishyira mu nzira ndavuga ati ariko naho nzi mama yoba ari naho ndashima Imana bamerewe neza ariko nubwo tuzobonana ariko twarakerewe ariko urukundo rugihari mbema urukundo nuba narinze ati nuba narahawe narugumije mfise umutima wo kwihangana kandi n'ubu niho nyikumana
yego
kuko n'umushika nawe uvuga ati naho cyangwa se abantu bavuga ati urya mwana afise umuco wa se wiwe gushika ndavuga ati mana ni wowe mana uza ahantu wavuye no gushika n'ubu ariko naho yaba ari hose ndaguma ndamusengera Imana atahari hose niba twameze neza ariko gusa yewe nagumye nshifise ifoto yo mu mutwe ko hariho umutoyi wanje ariko byoba byiza nawe numvise ko yoba ameze neza yitwa Shifa izina rye ntigeze rimva mu mutwe no gushika n'ubu
Sandra uwo mwana Shifa ariho ameze ate amakuru ye
Shifa ariho yarakuze nawe arakomeye nawe yifuza kukubona
ngaho rero urumva ko ibyo nabyo ni ibintu byiza Tony Shifa uramubonye mu kanya nawe muje kuvugana rwose ibi ni ibintu byiza bikwiye kwishimirwa nongere ngushimire Sandra kuna waraje hano ku rya Amerika kugira ngo tugufashe guhura na Tony nawe ngushimire kuba bamaze kukubwira ko ngushaka wavuze uti nditeguye ariko hejuru ya bose nagira ngo nshimire Madame Joyeuse wakwitayeho kuva ukiri mutoya nshimire n'ababyeyi be basogukuru bakureze bagukunze nshimire cyane na Fideli ari Bujumbura mu Burundi wavuze ati ijwi rya Amerika uwo mwana mushaka ndamuzi kandi nzamubagezaho abo bose badufashije kugira ngo mwongere muhure ndabashimiye hano ku ijwi rya Amerika kandi namwe mbifurije urugwiro naho mukanya muganire mugira amahoro
n'urukundo nari nibagiye
yego
kuva urumva nguze muri icyo gihe kuko nandi wa mwana nyine yakuze ati ari wenyine kuko nuri muri andano kuva goto sinigera ngwenga sinigera seka kuko nakuze mbabaye no gushika n'ubu barambwira ati te useke useka ahubwo ngaringa ariko ndavuga ati narembeye ndatunga ikintu cya whatsapp muri telefone ndavuga ati naho bazorondera ariko hose ariko bazoba bazi ko mfise n'inomero nkoresha kuko urabona whatsapp ni ikintu kiri free ni ikintu umuntu wese ashobora gukoresha ko bidasaba amayinite bidasaba ikintu cy'icyo ariko narembeye ndakoresha no gushika n'ubu ndavuga ati ndafise imiryango iri hirya hindi nguma yengerekana kubona numvise ati marise ndarinda bose ndagiye ngo nabone turavukana ariko nabone namuse tukaganira ndabo uko numva nganira nabo ndabore gushaka kumwumva ariko kuguma ndamwumva ndabore ndaganira nawe byote bikaza mukamwita mama
ariko tutaganira bizogora kunzamo. Ni
cyo cyangwa kuragiriza urakoze Sony kandi ndagukomeza ukwa wihanganye ugafata kino gihe cyose kugira ngo tuganire. Sandra ndongera vugarukeho umwana arakubwira ati binzangora kugira ngo nkwite mama bizangora kugira ngo nongere nseke kubera ko nakuze mbabaye. Uyu mwana nuwawe arakumva. Hari abandi bana benshi bameze nka Tony batawe n'ababyeyi nkawe. Uyu munsi jambo ubwira abo babyeyi utabwira Tony wawe iri jambo rikuvuye ku mutima. Umubyeyi yakwitwara ati imbere y'umwana iyo bigeze mu gihe nk'iki ngiki? Sandra,
icya mbere umubyeyi agomba guca bugufi agasaba imbabazi, ambabarire rwose namye musengera kuko ntiyigeze ku mutima. Tony ni ifura yanjye, ubu tuvugana kugeza kuri iyi saha. Umuryango n'abafite n'abana banjye nta mama nta tonto bose bitabye Imana. Tony umbabarire cyane kuko nanjye mfite intange nkeya umutima warashengutse.
Ego
uzaba umenya ibyanjye, uzamenya agahinda kanjye kuko nanjye mbere nishimye so guseka. Tony wari njye mwiza, ntabwo nagutaye ruhanga. Igihe nkwisabiye nk'umubyeyi, umubyeyi iteka ryose amakosa nciye bugufi mbere y'Imana, sinavuga ngo ndi intunga, sindi n'umukiranutsi. Umuzungu cyo mu ijuru anyumve, mbabarire. Ntabwo njya ngira amagambo menshi.
Ego urashaka ndakwishyureze mwibaze ko anyumva neza. Ikintu cya mbere nakubabariye cyane, kandi urukundo uba warigeze urushira kuko jyewe ndagumye ndagukunda umubyeyi waje, kandi naho uri hose utunga rumere neza ati ndahari ntiwihebukure, ubwo ugirana imbaraga zo gusubira ubyuke umenye ati umuhungu wanjye arahari kandi aracyafise ku rukundo. Ego ni bwo rukundo nigeze ndamushira, ariko wewe waracyara ufise ko jewe nzemera nkora uburyo bwose, ariko ibisubire ndakubone mu maso yanjye. Kandi niba ari jye nuba narakosheze ndumve ndagupfukamye mbabarire, nshobora naragukorera ariko wumve utunganye neza, wumve umeze neza. Ndahari ni jyewe imfura yanyu bikire no gushika n'ubu nakati ndariwe nitwa mbere ni jyewe nzigama ko jyewe nigira afite umuntu ashaka cyose ni jyewe ndumuntu ubwambo abwira ikintu gito ngo simba nanyarutse kubera iki? Nakuranye kugamburuka sinigeze ndera amaboko no gushika ndabumva. Ni mu nyumva
genda kumva
iya uleko korense iyo ndibaza kutameze neza, ariko wamwohereza ubwo butumwa. Ndavuga ati n'ugushika n'ubu ndavuga ati Imana ahiri hose kubona kigamburuka nigeze ndera amaboko yanjye ndabishima, kuko nakuze ngora nirondere na nyokuru wanjye abyara papa akabwira ati umwuzukuru wanjye ndafungura muhira ndafungura sinzahajya sinzafungura, ariko nkiyaranja nkamenya ati kwironderera apana gukura mdeza amaboko, kuko iyo nkura mdeza amaboko nari mbashitse simba gishyitsa n'ubu. Ndi umunyeshuri ngomba ngira ndangize kaminuza.
Yego
ndangize uyu mwaka, asigaranye umwaka umwe nshya ndangiza ndonge diplome ndangure gukora. Ariko kuba narumvise ayo makuru y'umubyeyi niho nca ndongeramo imbaraga nyinshi zo kugushyira n'aho najyewe ndi menye ko ndi kumwe n'umubyeyi wanjye.
Yego
byoryohera cyane.
Yego
kubona n'abana gushika basenge banjye bahamagara ngo mbambamba najyewe kavuga ego biraryoshe ahandi. Ariko nkamwereka sitababa ariko ku mutima kababara nababara no gushika n'ubu ni jyewe ndakubwira nijye nirihirizu nijye niyambika nijye nigaburira ngwije imyaka 26 ariko n'ubu no gushika n'ubu ndacyafise ikize kuri mama. Ndagiye gusubira kubona mwakoze kumubuza nawe.
Urakoze.
Nubona ifoto yiwe numushika naho abantu bavuga ati ngo twereke ifoto ya mama wawe. Kumva ndababaye. Kumva ndababaye kubona ntazi ndapfa. Nukwasa nukwasa. Nugushika nubu. Nubona basiga ifoto yiwe
bari. Ifoto ya mama wawe ndahita nyikoherereza ariko nawe azaguhana yandi ariko ndayikoherereza kugira ngo nimo navugana muvugane umureba mu maso. Gose ifoto ndahita nikohereza mukanya ndetse ni yawe ndahita nyimuha ndayifite.
Murakoze cyane ndabashimiye cyane Imana ibanze kabida muri hose gushika naho n'ibyo mwashatse byose mutendagwe mushike.
Urakoze cyane ndizera yuko ubereye urumuri abandi bana benshi bakora bakagamburuka kandi bakagira urukundo nk'urwawe Toni. Nagira ngo nkubwire ko mu myaka maze nkora kano kazi k'itangazamakuru mpura n'abantu mu kino kiganira Agasaro ka Buraga nahuye n'abana bangana nawe benshi bafite urukundo ariko urwawe rurahebuje. Nagira ngo ndugushimire kandi abana bo mu kigero cyawe benshi bumva ijwi rya Amerika bagufate nk'icyitegererezo cy'urukundo rw'umwana n'umubyeyi.
Amen, ndashima.
Ngaho rero urakoze cyane ndagushimye cyane kuba waje hano kuri rya muri ko kaganira na mama wawe kandi ukanaganira ufunguye umutima ukabwira umubyeyi wawe cyo umutekerezaho kandi birangiye neza agusabye imbabazi nawe zimuhaye ubu ngubu urukundo rusagambi wanyu. Mama wawe umufate nk'umubyeyi, papa wawe ntakiriho, uzamubera umugabo, uzamubera umwana, uzamubera byose.
Zomubera byose. Icyategeza ronka zokibonera kuri cewe.
Urakoze cyane. Toni, ngaho rero ukomera, Imana ikumbere umugisha.
Sawa na twese.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Ndifuza kubashimira mwebwe mwese mumfasha kubona Agasaro ka Buraga aho kari hose. Ndacyashaka amakuru ya Denise Urujeni yabuze ari uruhinja muri 94. Ndashimiye mwese abari mu Burundi, muri Zambia, mu Rwanda, muri Centrafrika, muri Congo Brazzaville, mu Bwongereza no mu Bubiligi aho ngishaka irengero ryawe. Neo Bodi wavukiye muri za 60 irwi nkavu ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Esteri bazubagira ni mama wawe aragushaka. Nawe niba umuzi waramubonye aho mu mujyi wa Liège mu Bubiligi duhamagare. Mbakundira urugwiro nk'abarati neza mugaragariza abandi mwumva Agasaro ka Buraga ku ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Yeah, Mary.